잊을 벨라 베 This is the album for a colossal Your king I got the message I love her
Oh, 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 hey, 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 hey,
hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Tangu nirudi safari Nikakupata kimwali Tumeshinda dhohari Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia Siku ya ndoa shera wigi Mie kanzu na jambia Tumeshinda vizingiti Wambea mtutishi Maneno yenu uchafu Yeye sabuni mie jiki Mtasubiri mazishi Sisi bado tunaishi Utamu wa wali nasi Ule na parachichi Aimwali wangu
Chikitua
Wendi wetu nu yangu
Chikitua
Mbeba siri zangu
Chikitua
Mwenye tamu yangu
Chikitua
Aimama
Chikitua
Tumetoka far away
Chikitua
Wache waonge
Chikitua
Maneno ya msijani
Chikitua
Peke, 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 peke
I dedicate this song to you, baby My heart is for you, baby The voice
Love is good, baby
Hey, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Yo, yo Nikupeo, nikupeo Mi dola Arusha na Manyara Ama nikupeda Nikupe fahari Nikupe dinari Nikupe bahari Samaki waishi mbali Roho zilo wapinda Wambie ugonile Ndaga kiasi wangu Woi 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 Tumeruka vizingiti Wambea mtutishi Utamu wa wali nazi Utafune na ndizi Aisi mama Asali yangu we Aje mama mkwe Akupera zawadi Aimwali wangu
Chikitua
Wendi wetunu yangu
Chikitua
Mbebe siri zangu
Chikitua
Mwenye tamu yangu
Chikitua
Aimama
Chikitua
Tumetoka far away
Chikitua
Wache waonge
Chikitua
Maneno ya usijali
Chikitua
Peke, 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 peke Aimama
Aimama, ma
Aje
peke peke
Aje wache waonge
Peke peke peke
Ay mama Tumetoka far away
Tumetoka far away
Barnaba
Tausi ndege wangu
Chikitua
Ndege wangu wa thamani
Chikitua
Ndege ulo shikamani
Chikitua
Na vitu vyangu wa thamani
Chikitua
Nie adamu ya ndoa wa
Chikitua
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 Chikitua Chikitua
Chikitua Chikitua
Yeah
Mopao You King
Love is good baby